Mpola mpola baby okwe changa yeah, yeah, mpola vumu full on esambe. Every time I feel I'm tired of this kachikugambe kuwanga. Koye nkoye mkwano gumu wendo nkoye. Mkwano gumu wendo nkoye. Nkoye mkwano gumu wendo nkoye.
Nange nkoye mkwano gumu wendo nkoye. Omukwano gwo mu wendo ankoye. Omukwano gwo mu wendo ngukoye.
Koye nkoye mukwano gwo mu wendo nkoye. Omukwano gwo mu wendo nkoye. Nkoye mukwano gwo mu wendo nkoye.
Nange nkoye omukwano gwo mu wendo ngukoye. Omukwano gwo mu wendo ankoye. Omukwano gwo mu wendo ngukoye.
I'ma say this before. Anytime ukugambe tilabu jumpa siku takuwa umpimila kuwendo. Yet even when normal I feel you strong like a bulldozer. Omunjogala ratchet ogumpa mukira. Nkoye kukumuka nukunonye chiro. Nechifuwa changa chisula mupiro. Jangweno jendi kulaweke chiro.
Ogamba tofuna feeling. Siri na siri njihola bikompita mgaga bali abe masindi. We nkugamba linde ncho gambe zompisa. Mbio ya gala nkuwa kanana nkwate kubisa. Mbika ngende komu UN. Yeah, mfune kubu yambi.
Baby nkusa paka namba kesimu. Leka toni imba holiko mizimu. Tosangu kaholinga stole yolumu. Jida tujirie babili kilo ya simu simu. Betu mbala baby tuzanyeo kafilimu. Jeje tuzanyeo kafilimu. Jeje
koye nkoye mkwano gomu wendo nkoye. Mkwano gomu wendo nkoye. Nkoye mkwano gomu wendo nkoye.
Nange nkoye omukwano gwo mu wendo ngukoye. Omukwano gwo mu wendo ankoye. Omukwano gwo mu wendo ngukoye.
Koye nkoye omukwano gwo mu wendo nkoye. Omukwano gwo mu wendo nkoye. Nkoye omukwano gwo mu wendo nkoye.
Nange nkoye omukwano gwo mu wendo ngukoye. Omukwano gwo mu wendo ankoye. Omukwano gwo mu wendo ngukoye. Baby jila tuchikole kilia. Omukwano tuteke munji mubi kutia. Baby nkusaba tumvanga kunia. Njagalanga wenjagali ankufuna. Baby leka tosiba omulyango wabwelu. Walio usicha kundia engo. Baby leka tosiba wo sicha kundia engo.
Kwa gala ate chochimanyi. Ngwagala nyabo walio kumpa kululi. Financially, physically, everything fiti Mumunja garanchi togumpa mukilo. Koye kukumuka nukuno nyechido. Kachifuba change chisula mupiro. Jangweno jendi nkulawe kachido. Baby, hey.